kikansi tudde nkundi mpane ku mwana najume yaboba kamiri abeti kansi tudde nkundi mpane ku mwana najume yamyuka kamiri yena kira ke kinyamu kunyirira ne wentu nula siri na nakwekanyam kuluno sibuba nze ntuse okuba tonenya mama siri na kukyebera ate natamanyika twewungu akwate ku mwana najuma alabe nzakanfamu atamanyika twewungu akwate ku mwana ojolabe nafunda omwoyo sirimba ku luno nkulidde busoli mbotowerwe neddiba ndifudde obuliri kyoka nno mwana gwe wasima lusima engeri gyonjagala okirage yanywanga eddagala mwana gwe wasima lusima osinga ne maama yennyine yakwata ekitooke kyoka nno kye nnina nze okwewuunya ti mu nsi ya mukama temuggwa abalungi ate kubanga kendabye walingaovaayo mu mutima ogwange ne gubanga omubanga akambe kyokka no wabba tayayamba singa abasajja gyoyite yebigere bifuusa enkunku ani akutunulako nateewuunya ne bw'aba wa mmotoka wesanga atomedde omulala naye bawala enno munnange sinnaba nakwekwanyeeka nandibadde nkututte naye nno munnange sinnaba nakweddaabiriza abadde kimukwano ti mwana w'abandi tambula ndaba enza amazima abadde kimukwano ti mwana w'abandi tambula ndaba enza amagero
Natalina jakukolo kujja kokupirizwa